Anachukua, anaweka, wa
le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa
le grand Mubao.
Anachukua, anaweka, wa
bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa
taramu kupendwa nae, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu nini wamegusa papaya. Na mwaka huu lazima wachuchuma.
Wamengia chakike,
ewa
chakike, wamengia chakike, cha cha chakike.
Tuale
wamengia chakike,
kwa penzi letu
chakike.
Lazima wachuchuma,
wamengia chakike,
kwa penzi letu
cha chakike.
Makukote, Abutale, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado.
Kwa
jenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa
kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka, wa
doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Yani dale salama joto, tuale soji pepe. Oya kongo joto, tuale soji pepe.
Oye mose kunambi, orikado momo. Oya mama Dangote, edo nifungwe.
Chu, chu,
chipepe.
Chu, chu, chu,
chipepe.
Yani chu, chu,
chipepe.
Chu, chu, chu,
chipepe.
Nasei, nasei,
Joseph Mertier.
Nasei, bana lobi.
Kaya kaya musha.
Kule fukama, fukama mwana, fukama, fukama mwana, fukama, fukama diamond, fukama, fukama quadra, fukama.
Papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye. Anyata katra kuka kate aluba kate.
Simba ye,
yes,
chozi
matata.
Chuma, 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 chuma.
Akuka kate alinga katra aluba.
Adolfo Mute Bachi la Mouina.
Baba Nazuma, Baba Nazuma,
Joseph Kusaka,
Baba Nazuma,
Zodwa,
Andele
Mbarare,
Dar es Salaam Nazuma,
Akosha,
Daimon Nazuma, Kinshasa Nazuma,
Kaya, Kaya Musha,
Nazuma,
Kamamfuama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimi yane kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimi yane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimi yane kwa miguu.
Okwaza kambali,
corona,
kusimba te,
corona.
Kwaza kona ogoba,
corona.
Kusana musika,
corona.
Watena wa maski,
corona.
Deux metres,
corona.
Mikono ya kokosha,
corona.
El Pirgo, St. James,
Didi Stone Nike,
Ibi Santos.
Are you alive?